zake za wina, mwina paliso wina. Tandi uze, mwina wabenza wina, mwina paliso wina. Pepindi tandi ze, nane nide kentima, nene nende filila. Baby, unapeza wina, de onde mashule, nane nizitetese. Uzi wankani za jikodi, zi mafuna honesti. We tandi uze, tandi uze, mwina wabeza wina, mwina balinso wina. Tandi uze, when I say you're the one for me. Mwina wabeza wina,
mwina balinso wina. China shake china sinta, sindi ngachi lose koma zintu sina sinta. Ndi kumango fila ngati ndi kukagamiza, paka kumagumbuta kuti simu ndikisa. Peile poshoka ndemu kumauswa, ntima wanga panopo wangu tsala zidutwa. Mesa ndiwe mpungu ine ndichisa, uka uluka uluka ugwela kwa usa. Kuyanga nantawi ndi mbanda kucha, koma patapo pedi patu ndilipo ndeka. Ndi ankule bwanji ndilile bwanji, koma wajiko ndi wanga chondoka na deka. Chondoka na deka.
Leo ndi mashule, nane ndizi tetese. Uzi wankani za jikondi, zi mafuna honesti. We tandi uze, tandi uze, mwina wabeza wina, mwina balinso wina. Tandi uze, when I say you're the one for me. Mwina unabeza wina, mwina balinso wina.
Unayamba mabehavi ya chilendo lendo, za chikondi zomwezi mpaka kalondo londo. Kapena ndipite ndinga nene kwa pongo, kuti mwana wanu aguma pweketa pango. Inalipo ntawi umandita na hane, kari kose ndi kufuna suna ndimane. Chikondi ndajiva kukoma ndi samaname, mwina nchifugwa chage ndi kumfa kuwa wahane. Ukumango segere la wake up a phone, uma ilo zeta pansi screen ya phone. Unayamba kudelela unasintatoni, malomo piga nsima wakazinga popcorn.
Leo ndi mashule, nane ndizi tetese. Uzi wankani za jikondi, zi mafuna honesti. We tandi uze, tandi uze, mwina wabeza wina, mwina balinso wina. Tandi uze, when I say you're the one for me. Mwina unabeza wina, mwina balinso wina.
Just say, kuti nawe wadopa na finger ta rese.
Mami, just say,
Zi wangani za jikondi, zi mafuna.
Download